Les régions les plus fréquentes, il faut citer Maradi et Zender.
Leydi Maradi e Zender der leydi Niger ton rewbe mum buri beygum gan do der Niger taykaki gom holli ko debbo fu no wawi beynude ibbe jeddo to taykaki kinidu holli ko der leydi Maradi misali der loktoroje age e mayayi e ko filkitidum rewbe no beyna ibbe jeetato fa jeenayo de kewama duudal beygum gu fu no wawi e ko rafi wattude dawre hakkune beygum e beygum ni woni no wada dum der cakantaraje den sukabe rewbe yonube beygum no duudi sanne hewa du der mabbe nawtortoɓe laabi wattude dawre hakkunde ɓeygu e ɓeygu misali taykaki gom holli ko rawani dow rewɓe hemre rewɓe woronje tan goni no nawtoro laabi ɗi eɗen andi du ko suka debbo fuu to waɗi duuɓi sappo e nayyi nder nokkuje ɗe tawan dewlaama sukaɓe rewɓe ɓeydu ɓuri ɗudde wakkati fuu nde filla wattude dawre o no waɗe nder leydi to dimma himɓe tawaɓe nder mayri e dimma ñamri diɓe kaaja ngam wuurude no wooɗiri kam fonnodirte dimma himɓe o du no fonnodire e janngirɗe e lokkotorooje tawaɗe nder leydi tin nden ko ƴeewe no waɗe ko mosala saɗɗormaaji himɓe heɓo ko hiɗa nder leydi woni de dimma himɓe no ɓeydo to tawe jawdi leydi dindu no ɓeydo deydey e dimma himɓe o amma hannde nde ƴeewama jawdi leydi din woni no ɓuyto dimma himɓe o no ɓeydo yahde saɗornam ɗan rafi wattude dawre o waddanta himɓe woni dalkaku gan to himɓe ɗuuɗi fa ñamri heƴoray ndenne say tampiri gese loktoroje e janngirɗe fuu keƴorta
moins d'accès aux infrastructures sanitaires scolaires etc etc